Bakari yose kuko nuzibizera nizarumba Kuko mukibuga dukinana ningegera ninzavumba Maniga ki, maniga bi, kature kuri yifarumasi Ninjanira kora umuti, bari nigurira kuri isi Iyo uteze umutwe ndawushota, switi ni switi iraturira ji Iyo uzanye imitwe ndabimenya, kandi hano nidukorera ji Turi mu marobo n'amagini, hold on shumi, hold on shumi Umwe umuntu agutamo kabira kakugerekera hero wenyine Twarasaze nawe ukina diruza ubufu, ku ngufu Hano muna gutama amabara bikaze nuruvu Dore mangara sutra mwisi ya votra bicara kokra Kandi urabizi arabyimva afite ubumara n'inkoko
Buri munsi havugwa teka mu iki kibuga kirimo amaseka Ukurekura kugana siga amaze ukabura uhera ubivuga Twe dutama amayoga twagera hejuru tukanigacika Ni gufata uruziga tukaryisa inshuti yuzuye amateka
Dufite ibizaza bimwe bya nyabyo Ndegiri gutamini ga bya nyabyo Tabwa ibika byo nibi bya nyabyo Ndegiri niga bibe bya nyabyo
Manika, manika, barabureta, nyabwa ijya Ndejika, fujika, ngira ngo ni mirabyo Manika, manika, barabureta, nyabyo Ndejika, fujika, ngira ngo ni mirabyo
Zigusa, nibucha, gena nesa turakwibusa Ikinyoma cyamba y'ubusa, banyiracyo baracyicuza Ibintu waruzaniye ni waruzi ko mvuka narizengeye Imano nakwemereye iremeye ndayikuzaniye Oh oh yeah I know I got pull and walk Ubwo butike ubuzaza na woy mess with again tugutegera home Oh vano harabakira nagushize hope Nabamusanga bapushize hope Uzaze mutware mu kiziriko Oh
Hane bitamo dipri bakanyoroga ibiceri kuri radar Ibintu biri dipri uzana mijeri bakamena amashwari Ukavuma umuvura imvubu kayemeye kuwutaburira serura Terura kurura tabura panura imitsiri mira dusekera
Dufite ibizaza bimwe bya nyabyo Ndegiri gutamini ga bya nyabyo Tabwari bika byo nibi bya nyabyo Nibi niga bibe bya nyabyo
Manika, manika, barabureta, nyabwa ijya Ndejika, fujika, ngira ngo ni mirabyo Manika, manika, barabureta, nyabyo Ndejika, fujika, ngira ngo ni mirabyo
Dufite ibizaza bimwe bya nyabyo Ndegiri gutamini ga bya nyabyo Tabwa ibika byo nibi bya nyabyo Ndegiri niga bimwe bya nyabyo
Manika, manika, barabureta, nyabwa ijya Ndejika, fujika, ngira ngo ni mirabyo Manika, manika, barabureta, nyabyo Ndejika, fujika, ngira ngo ni mirabyo